barua yako nimekwisha ipata shef.
Bizode. Hey Tom, welcome to the future, baby. Rap rumba na chakache. We mtume wa chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtume nisha chapa. Ala salala uwasala. Salando kwanza kabla swala. Dalila mastanzas. Keti chini kwanza. Uwezani na hizi standards. Kimia nikibanja. Sauti nikipaza. Niyo hanga toka Nyanza. Tushafika Mwanza. Nyerere nataja. Arusha sita saba, rada chafu bana. Sina shama London, mkoloni atahama. Pweza nikizama, pull up in the spot, spot. All the bunnies hop hop, number 8 top notch. Ay, dropping rivals on arrival. Ay, come your coca beba bible. Ay, me you shoot bila tripod. Rap G.O.D, musijali nye disciples. Rap rumba na chakacha. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Rap rumba na chakati. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Gravity down, hawezi resist. Mbona napenda wala meju misi resist. Napenda ladies though, basi tuende disco. Alafu ni chipo, rather not the beast. Lucifer amle, puppy on the shit. Dakuchia I, mama on my sleeves. Papa on the street, I'm a big deal. Am I fit big, you know what I mean. Motherland, unabonga na aboriginal. Really though, I'm meek like a Philly flow. Religion, pop, JP, Jilly mod. Really dope, they praise me, I'm really good. MC when I ROC. With my J's on Empire State, I'm really hove. I create men like the gods do. Look at my son, peace, love, but I'm strapped too. I got a gun. Rap rumba na chakacha. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Rap rumba na chakacha. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Hey Tom. Yeah bana ji. Uko tastini na maji jo. Napenda manzi ana maringo. Mary Jane to Lee Maringong. Shout out to the first lady wa Papi Don. The messenger. Rather not the messenger. The messenger. Buddha. Rather not the messenger. Mi mtume.